Ua lua se furu tau sanga talu ona tu lai le tama e tae o Pauline Hanson I le parlemene tele mo lana la unga mua mua po lana maiden speech. Lea na ia lapata iai I le lolofi mai o tangata mai asia I au se talia nei. Oni lafonga na fai jio I nai Pauline Hanson I whainga po o manatu whaai lunga lanu. I whainga pālota I le asato ana ina te anei. Na toe mōli mawina ai le toe fo I mai o Pauline Hanson I le parlemene tele o se tasi o sui o le senate mai Queensland. O lo tu maupea le mau o Pauline Hanson I tangata whai mai, ai o lea fo'i ua ngai nisi o ana lafonga I le talitonunga I salama. Ua ia vala awina se sua suenga whaapitoa se Royal Commission a ngai I le tapua inga I salama I au se talia nei.
Do you want to see terrorism on our streets here? Do you want to see our Australians murdered? How many of you really get out there and question the imams who actually preach hate towards us and their hatred, you know?
Ni lafonga a Pauline Hanson I le vāsuna te anei ina ua maua mai le whaai unga I o le atoe ulufale I le pāle menetele o le teimi mua mua na ulufale ai I le maoto sui. Ole sui ole fai ole sui fai pule ole fai ole tu malo palo to Ipswich ai olea ole aulu fale ile senate o se tasio sui ole senate mai Queensland o fai tio ina le komisio mata upu fai lunga lanu po ole race discrimination commissioner Dr. Tim Suit Mopasan ia la fonga Pauline Hanson mai ia la patai o manatu fa pene e mafai ona fa o Sofia inisi e fai ni winga sa wa mawinga fa ailunga lanu. E le ngatai se Royal Commission anga I le tapua inga I salama. Ai ua wala wina fo I e Pauline Hanson, se sa o na faya ni veli po o le ufiufi o fōlinga o le tupau tama I tae Musalemi, le burger po o le nikap. E le ngatai lea o lo finau Pauline Hanson, e tatau ona yei ni mea pu e ata, I tutonua malu malu tāpua I umo le tāpua inga I salama po mosques, e pu e ai la unga, ne I te I wa tāu pule I nai, ia ni osofa inga terorisi, ia po ala tau fōnotanga. Na lapata ia e le komisi o mata upu whaelonga lanu, po le Race Discrimination Commissioner, Dr. Suit Pomasan, o la fonga whapenei, ua mafua ai le langolongo I nai nisi Amerika, o le suita wā o Donald Trump. Mai ua I le sā wā ina o nisi, ona o lātou lanu, mā lātou talitonunga, wha ale tāpua inga.
Consider what's happened in the United States with the rise of Donald Trump and the violence that has occurred at rallies. And we've seen as well reports of a spike in racist attacks following the Brexit vote. So these are all signs of how we have to be very careful about the language we use in our political debates. We don't want to send a signal for prejudice and bigotry because people may take their cue and start to indulge in such things in our society.
Le komisina o mata upu whaelunga lanu, Dr. Suit Mopasan. Suit Paul Masan. O loo ia ele masalonga ile mawaina ele One Nation, o se isino foa ele senate, e wha aupopo ile no foa lea, ua maua e Pauline Hanson. O se tasio sui foa ile senate, o le taitai o se isi vaanga wha upu foa, wha toa tau vae whainga pālotana te nei, mō le senate foa. O le vaanga wha upu foa ile Justice Party, o loo wha uluulu ile li wha salalau o Darren Hinch. Na saunua Darren Hinch, a whaapea e tuuni mea po e ata I tutonua malu malu I salama po mosques. A isi a e le te tawai fo ila o na tuu I tutonua malu malu o le e kālesi a Katoliko Roma.
She's very pleasant, but what comes out of her mouth isn't that pleasant, and I don't agree with a lot of stuff she's talking about. I mean, some people do. I mean, she's talking about having, you know, having CCTV cameras in mosques. Somebody will say, well, why don't we put them in Catholic churches to watch out for the pedophiles? It doesn't make sense.
Darren Hinch. Na au mai ai ma se whautuanga mai le, maka, le komisio mata upu wha ai longa lanu. E te tau isu I whai pule o le pāle mene o na mana tua. E iei taimia aloa I ai e nisi o tangata la tau lafonga. E iei taimi e whaatino ai e nisi whainga sa wā masoli tū la fono ma wha ai longa lanu. O na ua talitonu ini manatu wha alia e se sui whai pule e pei o manatu o Pauline Hanson.
we should, by all means, have debate and discussion about matters of race, immigration, and multiculturalism, but the manner in which we conduct our debates is fundamentally important. We look to our political representatives to set the tone for our society. As citizens, we must also be civil and respectful to one another, and we must conduct our arguments based on facts and reason. Very specifically here, I would have to say that there's been an element of entertainment with the resurgence of Pauline Hanson. We do see her regularly on commercial television, but there's no laughing matter involved here. There's nothing funny or entertaining about people in our society being on the receiving end of racism and bigotry.
Le Race Discrimination Commissioner, Dr. Sut Pomasan.